maamulka degmada Weejido uu sahorko gudoomiyaha degmada Maxamed Macalin Yusuf iyo waliba Yoshidi kana argada magaalada Weejido ee gobolka Bakool dhisowka argadoon iyo waliba isku kaaladay maamulka Weejido iyo waliba ururada bulshada ee magaaladaas ankoreen waliba goobta shidikowka argada ku hadalayna kooxmada odayaalka dhaqanka ee degmada Weejido iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Muqtar Awdheere yoona arintan ka tilmaamay in yata tilaba feela olanka baahanay degmadaas
aan surugna maamulka degmiye odayaalkeena in eelwiin orodis argal ka dhis oo kala wareege baawrtan hoostay ku moodeen wal hor la aragay ma wali arga kale leh fiirsano argada taasanta ka dhisanayd heblalanka madayga daral group tagna maamulka degmada lamaadi gudoomiye horreeyaan Muqtar Awdheer ee Maxamed Maalin Yusuf ee maamul shiilanka hool ee lanka maga dar doona ag malee argal ka dhiso hay bilidka bilaw fayl maysiin ku odsadaana id alle id degmada Weejid wal kulle wal ka tuhma soo garaansha ka jira mas wax garodka mas dhalinyarada gobolada jiraan masagana asatada masasaraakeesha masahil dhabaane anti contribution gas walka darsatan mashruu oo hagaada tisama fal amaa iska waan goobsay Weejida ka jirta beeso laga dhisaw gobol kasto ka jirta muwaadin ka degmada Weejid mal kasto rooga Soomaaliye lanka in madhabnaaw in is wal ha ka darsada
ee wayna anteegna soor lan sheegi anti mid kumud ee sumado degmada Weejid ka kasawan degmada ka teegna dabaan wadad un haati surugnu wadadii halbowliga haayti iska hiraasiyo santaraalka haayti iska hiraasiyo degmada Weejid degmada Baydhabo look iyo Albertiti iska hiraasiyo dabaan siisin ogdin wadooyinka hirinyin laakin taasna macna jamee intii ma aragna hadii wadooyinka hirinyin saasle isku haadayaan meel kasto wadahayti isku hirinaada samee wal kasta oo meel ku bilaawday meel ka ikin xasse ahaatay muddooyinkan dambe way baa socday iska wax u qabsoo hoggaamiyay gudoomiyaha degmada Weejid saaxiibkay Maxamed Macalin Yuusuf iyo maamulka golaha deegaanka degmada Weejid iyo ururada bulshada in ka horeeyaan ururka dhalinyarada iyo sportska haweenka ulmaawdiinka ganacsatada iyo qaybo shaldoon ee kanool degmada Weejid ee macluumaad ahaan sheebsho wadooyinkii dareentii dhamaan walaan ha sheegay nin suurta galeen
dhanka kale gudoomiyaha degmada Weejid ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Yusuf yaa mahadnaqay qaybo shaldoon ee bulshada suu galan ku jeesadeen dardargeliyowga howlo la xiriira horumarinta degmada
qayb kumida dib u dhiskii ama dayactirkii oo laga soo biyaay degmada Weejid qayb kumida ururada bulshada oo is xilqaankii wadeen degmada Weejid sanadkii la hadhaafay wayba ogaatay in dhabi geed la ka tilali xarumada dawladda la dayactiray taalooyin meel raayis la hadhisi taalooyinkii qayb kumida u tagna marka bulshooyinka degmada Weejid iyo maamulka oo iska duuban antaas oo horan lahan gobadii wal budget lahaa gobadii mahayn run ahaanti wal hay'ad dadka caawiday goone mahayn wal bulshada degmada Weejid ka talatay iyo galantii ka qubsatay ahaayeen tagna qayb kumid ee markii in bulshada iyo maamulka iyo dadka deegaanka iska taladaagna wal oo dawladnimada kumid ee dadnimada kumid ee deegaannimada kumid ee oo in sheegada metelaad oo dhab ee dadkan in deegaanka iyo leeyin aad tilmaamas bulshooyinka degmada Weejid way baa anka baaqay in garab istaagas iyo hor dhaambaan bilaawayn in sidii ka wadan argadagna sidii in ka macquulsan ay tahay amanka qurux badan ay tahay in la dhisa waana ku qayb aadan qaybti oo bilaahir garab surmaan dhalinyarada ururada bulshada dhamaantii oo iska doobayni iyo arimaha bulshada iyo tiimka oo hoolan hata farag kala jaran in iyo meel la raayis garab surmaan ya rajayna
magaalada Weejid ayaa waliba ku kabada ay tahay burburkii dawladda dhexe maamulka degmada ayaa waliba u soo waday dadaal la ka hormariyo bilicda magaaladaas.